Ogbe Jesus Ugochukwu Body na nwa Gamba ahụ keji we mata ife Chinyere n'aka n'ụwa dị mmali Ọgụ sila akwụkwọ Wejebe mbukobosi Ojelu mbukobosi Ojeze gba mbọ ya ho Luzie na mbukobosi Anya mara iwe ọ na-eme Nna ya we kpọ ya We si ya na taba Owe wele ọfọ nye ya n'aka Si ya na onye nna ya gụnyere ọkụ n'aka Ọ gwa ya ezokwu nwanne m ọkụ ya danyụlọ Chief Christopher, nna dị ọfọ, ezigbo mmadụ ka ịgba bụ. Nwanna dị ọfọ, nwanna dị ọfọ, nwanna dị ọfọ. Gịrịrị mmọnwụ, ị nwere nnukwu ọgwụ, ọbara atụle dibịa, wewe zugo chukwu. Gịrịrị, ị nwere nnukwu ọgwụ, ọbara atụle dibịa. Well, let's go to go.
Ọkụ na-enyefe, ọkụ na-enyefe, ọkụ na-enyefe.
Baby, as you go to Kuo, Namu, and I get an
hour.
I wonder if they are not if it's there. My past one. How can you pull a pussy, my baby, leave it out?
Flavor.com.